The return of the Leechy Boy from the dark, Christina. Chambeli super brandy, the best in the town. Watch out for me, team K. Every day me na shiny, na young African. Sporty club, na pepe ya tuna langi ya kijani. Chama kubwa GSN, Adam, young African sporty club. Evan, Sima sporty club. Traitor, oh traitor. Nene una feeling, nene unajisikia. Unapoisikia young African sporty club. Oh, inawakela, inawachoma. Inawachoma.
Kila kitu GSM, GSM. Kila kitu GSM, GSM.
Kila kitu young African sports club. Kila kitu young African sports club. Kila kitu ukitaka tena GSM, ukitaka maisha bola GSM, ukitaka burudani GSM, ukitaka furaha GSM. Kila kitu
sema
GSM. Watoto wazuri wapo GSM. Ukitaka pesa utapata, sports pesa ndani ya Young African Sports Club. Kila kitu GSM.
Sema
GSM. Nini na fili, nini unajisikia? Unapoisikia Young African Sports Club. Inawakela, inawachoma, inawachoma, inawachoma.
Kila kitu young African sports club. Kila kitu young African sports club. Kila kitu.